Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Yesu wange yewe Wamanyi Yesu wange kwe ansa yange Yesu nakusanga nonyaniriza Umutima gwange nekusanyuka Oli wamanyi kankusinze Tata wange Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Ntambude amawanga nesisanga ebirungi
Tewala kwekana Kabaka wabaka waka
Yesu
Oli wamanyi tata
Yesu
Yekwa mwesigwa Katusinze
Yedinya lyo
Katutende
Yedinya lyo
Oli wamanyi Kabaka Tewali akwenkana Sunny day, tata. Ntambude amawanga, nesisanga ebirungi.
Ntambude amawanga, nesisanga ebirungi.
Ntambude amawanga, nesisanga ebirungi.
Ntambude amawanga, nesisanga ebirungi.
Ah, birunji, hey birunji.